Mi napenda ukiwa in the west, kiuno kama uko Congo. Zama chemba unifine kit, tumalize msondo. Baby baridi, na inafanya usingizi sipati. Masidi, watapambana nipoteze bati. Upasa sambua, moyo, wapika pakua. Moyo, kwako nishatua. Moyo, tuombe na dua basi tusijachana. Uweza mimi silali, weno nafanya nitage mitani. Nitafute sarali, kutulize usiende.
Mi, ago miss you very much. Ago miss you very much. Ago miss you very much. If you leave me, ago miss you very much. Ago miss you very much. Ago miss you very much.
Sanga washafanya campaign, benzi lisifike juu kwenye top 10. Ulevi ni wa cocaine, nisha kupa huru wendo wangu kate. Kwa maradhi unitibu homa yangu, nando wa mwisho kwangu. Silete umangu mangu, shana wa chako changu. Uweza mini silali, weno nafanya nitage mitani. Nitafute sarali, kutulize usiye.
If you leave me, I will miss you very much.
Baby, baby.
I will miss you very much.
If you leave me,
I will miss you very much. I will miss you very much. I will miss you very much.
Asa Mungu baba ajalie, na kamono nizalie. Pezi alipalilie, mazao nijivunie.
You leave me.